It's the kids, baby.
Pochi 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 pochi, zinateka kina sofi 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 sofi. Ata uwe sura mbaya hazingoki ngoki, kisa kitu noti 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 noti.
Uweza oza mitoko mina shindia, wakiomba foto na wavimbia. Pesa nyingi na hesabu adina sinzia, na badiri flow mbaka India.
Pochka harde ne choshka hege ne terka he ne ramer. Poch mapene he anka he mavumbar ka he. Ale poch ka harne ne joshka he ganar kar ka he ne ramer. Poch mapene he anka he mavumbar ka he.
Pochinene, pochinene, wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochinene, pochinene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochinene, pochinene, wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochinene, pochinene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, nimedunga koti, mfuko ni noti mingi. Pochi nene, buda si soti na misi kosi ene. Pochi nene, kame ni dosi na nina donsi seme. Pochi nene, kama unakopi nilikuwa na dosi kinenge. Pochi mefuneka na kikoi, ni vele sitaki kushare. Na kama simu siya vani boy, buda sitaki kungea. Mzea, zangu hata mwizi ya gusi. Yeah, kitaka na za kukumangia bibi ya rusi.
Now who could have done it better if not for this one fella. I make it rain, the girls getting wet, man, I'm one hella. But don't, yeah, I'm a don, get your umbrella. My city already calling me Papa Mandela.
Can a nigga ball in peace? Cause everyday calls increase. Na either the favor on attacker, but since I do a talk is cheap, I don't fuck with the fakes. I've been in the business for a minute, my nigga, I'm trying to cop me a rate, so stop with the hate. Ain't nobody blocking my way, hush if you got nothing to say.
Señorita, nice to meet ya, what's your name, Teresa? She Puerto Rican and she wouldn't mind to be my chica.
Ni party VIP, aina tavurugu.
Come on.
Kila mtu anandinga, I'm the tax bugu.
Yeah.
Mpe moja moto, moja fugu fugu. Pesa kwenye bank account, sina za kibubu.
Ushapata sarum right now, nende shada strum right now.
Uchi, yeah!
Aina fat farm right now. Fraa kama tumu kwenye, Christmas, Merry. Zilla looking good, I'm sharp, I'm very.
Pochi nene, pochi nene, wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene, wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, dili nene, yeah. Squeezy nite mangi nauza mpaka masenene. They talking shit nipo nasa kama pene. Swezi kuimba visingeli but you know this pussy nene,
yeah.
They hoping I will fall but I won't stop.
Can't stop.
They know they can't cope so they join now,
yeah.
Told you it's a marathon, y'all didn't believe now.
Believe
but wait
it.
Until I bring a Grammy in this bitch now.
The goddess is the crown is the vision is everything I do is my ride is my team is laughing headed to the bank cause I know that,
yeah.
Bitch nene.
Wakizingua mimi nakata umeme. Mana mimi ndo kijuku wa mtume.
Business.
Yeah, straight from Mbene. Bada ara ara M, nyache nane nane. Maswaga ya tanga homie uu tate nane. Na izo ni moja tu, hakuna mwingine.
Watch away.
Bear City boy, Bear, yeah. City nigga. And you know my nickname, that's, yeah, they call me Jigga. Bear City boy, Bear City nigga. Wanoko wote blah blah, my finger on the trigger. Pochi nene aka pochi pochi kibonge. Soda ya pochi 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 kuku na tonge.
Pochi nene nkiwa club na ma gang 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 gang. Usombe nkiwa mtibwa do ma tang 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 tang,
yeah. Nacho kifanya ni real sezani ni giza. Kama mapene ni nayo ikisha agiza. Mana pochi nene ni mejaa mapene. Pene 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 pene. Kama muaya na kula senene. Nene 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 nene. Dada zao zikabla kenona na pochi. Nene nene nene. Kinachofata kutona migu na mini.
Pochi nene, pochi nene, wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene, wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, Bata mande mpaka Monday. Pochi meja madola hadi na kaupande. So mpaka Friday si daily tuna shangwe. We kwaone mpambe la mina waita wanangwe.
Pochi limejadi kuinuka na itaji eki. Michizo matumizi chizi leko sacheti.
Eti mtani wananita bahiri feki. Wana heti mila mekina wala sitosheki.
Unene mwana kwa simalike kwe pochi nene pashida ni poki. Linga gatele no mwendo pata rifuja kumiako ni poki poki. Dola 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 buchi nguba bumonya ngati biskuti. Gana nyumba jama kuti nepo chinene nguka na ngati.
Sekeda kwa nipadeka wundu wundu na kida tu chapo zungu zungu. Nagide fijo kutusi angatele ngatele makamu wangu wangu. Pochi nene linga uli na ajo wekuda findu findu. Wekuronda fesa fyangu fyangu wekuronda pochi jangu jangu.
Itata! Woo! Fun boy! Best city to the world!
S.U. Kiss my man. I see you. You know we flexing that. When you get pepper money, you step in the name of the man.
We got pepper. Pochi nene. Everybody got moolah, man.
Yeah. S.U. Kiss, I see you. I know what you're doing, boy. You know we don't play around this time. Come on.